Luka sura chapande didi e didi. Aya chapande jawe go e tati. Yaki chapande jawe didi e go. Dum jukiti Yesu. Dum fimo. Se yimbe jogibe Yesu. Futi jukutukimo. Ebe piyamo. Be chuddi gite mako. Bengadika jamukimo bembi. Wadu annabaku. Mwe fiuma. Be kudirimo halaji naudi. Ndeweti. Kautan maube kauriti, e maube ardibe dina, e modibe attaura. Yesu wadda Yesu mappe, bembimo, do anwani almasihu, wi uminka. Amma Yesu wiibe, do mi bi onka, un jabata, do mi jami onbo, un notanta kweyam. Amma daga joni, bine do jodoto e jungo nyamungo alla jomu baude, befu bembi. Anna biddo Allah, o wiibe, nonno biidon, bembi, e nani ka e honduko mako joni, e wodi ko dabbiteten kadin. Ya Allah jomu bawde, jomu andal e faamu, jomu mojjare e yidde, jomu yurumende, e min toroma, nder yidde maada e yurumende maada. Hukumin faamu e maana ayaje maada de min jangi nder linjila dum. Dumma e min toroma. Nder yidde maada e hirumende maada. Hukumin sirru. E dalila maide an Nabi Isa alayhi salam douga fangal. Mballa min bo min tokka lawol maada ngol siryanida adili en maada. Jara ngol bi adama uro maada watu aljanna. Barka inde an Nabi Isa almasihu kisno. Amin. Bandirabe amdira ayaje de janguden de en nani no tadibe nangube annabi Isa alayhi salam ngadi ka jukkutikimo ebe piyamo ebe kudiramo kudirli kalludi e mettudi konde annabi Isa alayhi salam wada e leifi ko hakki amma o mama boni o hudama kudirli naudi o fiyama bugoddo kalludo ko gado war hore Konde annabi Isa alayhi salam o annabi jo Allah adilijo o medai waduki hakke ko leifi amma yimbe jamanu mako ganyimo be nangimo be ngulloyimo dum tajarimo kiita maide dum warimo konde annabi Isa alayhi salam o wadai hakke ko leifi amma o yari torra kabe leifi ko gadube hakke jarata bunonno nanden dira chapande jawego e tati Yaki chapande jawego e jawi. Se yimbe jogibe Yesu. Futi jukutukimo. Ebe piyamo. Be chuddi gite mako. Bengadika jamukimo bembi. Wadu annabaku. Mwe fiuma. Be kudirimo halaji naudi. Bandirao am. Se pama ado wiki. Torraka annabi Isa alayhi salam yari do. O yaru torraka. Gam enen bi adama bi hakki keben kisen daga kita alla garay kanyalde darangal bandirao am se pama do wiki o yaru torraka en battudi meden enen bibbe adama bi hakki gam annabi isa alayhi salam wada leifi ko hakki amma o yari bone e torra o tajanama kita maide gam min e mada an hettindi todo keben kisen daga kita alla garay kanyalde darangal Emi do, Allah jomirao hokkuma faamu sirri dum der bernde maada. Amin. Aya chapande jawego e jawego. Yaki chapande jawego e jaweta tibi. Ndeweti, kautan maube kauriti. E maube ardibe dina. E modibe attaura. Yesu wadda Yesu mappe. Bembimo, do anwani almasihu. Wi uminka. Amma Yesu wiibe. Domi bi onka, un jabata, domi jami onbo, un notanta kweyam. Bandirabe am in nani do, ndefini, kautan maube kauriti, e maube ardibe dina, e modibe attaura. Dum waddoi annabi Isa alayhi salam Yesu mappe, sebe jami mo bembi, do anwani almasihu. Watu kisnomo alla jomira wadi alkawal lildoiki, wi uminka. bandira beam, konde be modi be attaure ardi be dina. Immau be kautal yahudan kwein. Bengi iku de kaidini de annabi Isa alayhi salam wadi. Gam annabi Isa alayhi salam. Yamditini yimbe be nyaw fere fere e gite mabbe. Annabi Isa alayhi salam. Ummini maybe e gite mabbe. Annabi Isa alayhi salam. Huwi ku de kaidini de fere fere e gite mabbe. Tabbitinay dum wiki. Kanko wani almasihu. Wato tisno bi adama daga hakki. Mualla liloyi. Amma gam satal berde shia imanu. Benganyi holaki annabi Isa alayhi salam. Gam nun innani. Ndebejami annabi Isa alayhi salam do wiki. To kanko wani almasihu. Wato tisno mualla jomira wadi alkawal lildoyki. Ubiya beka. Amma innani. Annabi Isa alayhi salam no tiwibi. Tumi wii onka. Unjabata. Tumi jami onbo unno tanta kwayam. O annabi Isa alayhi salam. E andi ko wibe fu. Benjabata ko wibe. Bekola ta komu. Gambe arti be shattini berde mappe. Benjabata gonga alla. Aya chappande jowe go e jowe nai. Yaki chappande jowe didi e go. Annabi Isa alayhi salam wibe. Amma daga joni. Bi neddo jodoto e jungo nyamugo Allah jomu bawde be fuube bi annabi do Allah o wiibe nonno biidon be bi en nani kay honduko mako joni e wodi ko dabbiteten kadin bandiraabe am be modi be diina yahudan ko in denno mako be gulloroytono annabi Isa wondon wiiki ayamo biya kanko biddo Allah no dum wadata Allah wonday biddo gam non e mo wi'a hala kalluka do Allah gam Allah wala biddo ka mhala makka amma bandiraabe am hani paamen wiiki annabi Isa alayhi salam biddo Allah do nano enen bibbe adama kam moriiden gam daingol annabi Isa alayhi salam e ferotiri e daingol komo e bi adama enen bibbe adama in danyirama ilawul hauruki debbo e goruko. Amma annabi Isa alayhi salam namnun. Gam annabi Isa alayhi salam. Ruhu Allah. Annabi Isa alayhi salam. Walde Allah. Amma Allah jomira undir bawde mudum. Wadi ruhu mudum. E walde mudum. Warti bi adam andir redu mariyama. Hadum danyi annabi Isa alayhi salam. Bandirawo am an hettinditodo ha mi jamma jamul ngol misalu an woni malaika jo jibrailu alla jomirawo hokki ma lilal gal dombo habaru deengol biddo njarana maryama to dum jamima biddo non to moyo yoyi ndume woni notol mada bandirawo am tawi ay gonga awi ay lallay biddo daga to Allah o yoyi gam non ha paamen bawde Allah teddugal mudum do Allah jomirawo waway wonde biddo na lallay se ilawul hawruki debbo e gorko gam Allah jomirawo der teddugal mudum buri sembe non gam non bandiraabe am se paamen do wiki ma ana annabi Isa alayhi salam biddo Allah do na edum meta do dengol hakkunde debbo e gorko amma tabbitinki annabi Isa alayhi salam daga to Allah o yoyi gam annabi Isa alayhi salam o walde Allah annabi Isa alayhi salam o ruhu Allah gam non annabi Isa alayhi salam o wala fuddode wala reirde amma enen bibbe adama en godi fuddode gam en bulwuldi Allah jomirawo tagi annabi adama e hawwa gam non enen bibbe adama en godi fuddode amma annabi Isa alayhi salam o ruhu Allah o walde Allah amma Allah jomirawo der bawde mudum der teddugal mudum wartiri walde mudum e ruhu mudum bi neddo der redu maryama ha dum danyi annabi Isa alayhi salam kanjum wadi nan den der ayaje de annabi Isa alayhi salam wi amma daga joni bi neddo jodoto e jungo nyamugo Allah jomu bawde. Be fu be bi annabiddo Allah o wiibe nonno biidon. Be bi en nani ka e honduko mako joni e wodi ko dabbiteten kadin. Bandirawo am an hettinditto do dum wadoto anyuma deede no be mawbe ardibe diina yahudan ko en e modibbe attawra e jamanu annabi Isa alayhi salam wiki annabi Isa alayhi salam biddo Allah metuki hala kalluka do Allah jomirawo amma sai fama do wiki bandirawo am malaika jo jibrailu gaddando maryama habaru daingol annabi Isa alayhi salam wi'i annabi Isa alayhi salam biddo Allah innani dir ayaje de annabi Isa alayhi salam e hore mudum wi kanko biddo Allah den Allah jomirawo e hore mudum tabbitini annabi Isa alayhi salam biddo mudum bandirawo am ta yeddi ko Allah jomirawo wi e ko annabo en mudum bi to e ke boyta gonga kan bandirawo am an hettinditto do doni gonga gitta amma awani gonga ka Allah jomirawo e malaika en mudum bi e ko annabo en mudum bi to e ke boyta gonga gam non bandirawo am an hettinditto do ta jabu garta geddotiro e ko annabo en Allah jomirawo bi ta jabu garta geddotiro e ko malaika en Allah jomirawo bi den ta jabu garta geddotiro e ko Allah jomirawo e hore mudum bi gam non bandirawo am ta wartu bo ardibe yahudan ko en do e modibbe attawre ardibe diina yahudan ko en ganyobe gonga Allah emi do Allah jomirawo dawtana en sirru famudum o sembidina imanu meden dokko den lawol mako gol o siryani adili en mako gam kebe nattuki wuro mako wato aljanna barka imanu meden do annabi Isa alayhi salam kisno mo liloyi Allah jomirawo wallito en amin.